And right now, even as we start, we are already trending number one globally. Hallelujah. We are number one on Twitter globally. The lead item that is trending real time now is this service of the Lord globally. Hallelujah. That's a wonder.
Hilo ni ajabu kabisa, mazungumzo nambari moja ambayo ina trend kwenye mtandao wa Twitter sasa hivi.
Whether you are in Belarus and you open your Twitter, you'll see this service as the lead item.
Kama uko kule Belarus na ufungua mtandao wa Twitter, utaona mazungumzo haya kama nambari ya kwanza.
Whether you are in the United States of America, every single state you'll see that this is the lead item, the Sunday service, the global Sunday service.
Hata kama uko kule majimbo umoja Marekani na ufungua mtandao wa Twitter, utaona kwamba haya ndio mazungumzo ya kwanza kabisa ina trend katika
China
na katika Uchina,
in Hong Kong,
Malaysia, Singapore, Australia.
Wherever you are, South America.
Popote ulipo Afrika, Amerika
kusini.
And you
open Twitter,
na ufungue Twitter,
you'll see that this is the lead item, the lead conversation globally, the global Sunday service. Hallelujah, glory to the Lord.
Utaona kwamba haya ndio mazungumzo yanayoongoza kote kote ulimwenguni. Hallelujah, utukufu kwa Bwana. Hallelujah.
And we are trending number one nationally in many nations also.
Na tuna trend nambari moja pia kitaifa katika mataifa mengi kabisa pia.
In Kenya here, we are number one, this service here. On Twitter, it is trending number one service. The global service is trending. What a blessed nation where this service is the one trending. Not about immorality, not about politics, but this service about Jesus.
Hapa
the
Kenya,
coming of the Messiah.
Hapa Kenya, hii ndio ina trend, ibada hii ndio ina trend nambari moja kote kote kwenye taifa. Ni jambo kuu namna gani ku trend nambari moja, sio kitu kingine, sio usharati bali kuja kwa
Masiya. Not football.
Sio mpira wa kandanda.
Not politics.
Sio siasa.
Not immorality.
Sio usharati.
But the coming of the Messiah.
Lakini kuja kwa Masiya.
The announcement of the coming of the Messiah is trending nationally in Kenya.
Tangazo kuhusiana na kuja kwa Masiya ina trend nambari moja hapa Kenya.
It's also trending number one in Finland.
Pia ina trend nambari moja Finland.
In Germany also.
Katika Ujerumani pia.
And trending in Italy.
Na pia ina trend Italy.
United Arab Emirates, they are not yet number one, but they are in the trending chart.
United Arab Emirates.
Brazil, the big, powerful nation of Brazil also.
Brazil, taifa kubwa kabisa la nguvu la Brazil.
And I bless the senior pastors there, the bishops there, my sons and daughters in Brazil.
Na ninawabariki wachungaji wakuu kule, maskofu huko, wanangu na mabinti zangu kule Brazil.
And then we also have Republica Dominicana. I heard you on radio today.
Halafu tunaye
Republica. They call from all over. I heard you on radio today.
Halafu tunaye Republica Dominicana, niliwasikia kwenye masafa ya radio leo hii, wanapiga simu kabisa. Hallelujah.
And I bless the church in the United States. I heard you today.
Na nalibariki kanisa kule majimbo moja Marekani, niliwasikia.
I bless the altar in Virginia.
Nalibariki madhabahu kule Virginia.
The altar in Maryland.
Madhabahu ya Maryland.
The altar in New Orleans.
Madhabahu kule New Orleans.
And West Coast also.
Na West Coast
in Seattle,
also.
Washington.
Kule Seattle, Washington.
All the way to New York City.
Kote
Texas,
hadi New York
Dallas
City.
And Houston.
Texas, Dallas na Houston.
The church all over the USA.
Kanisa kote kote kule Marekani.
In Pennsylvania.
Kule Pennsylvania.
All the way to the Philadelphia area.
Kote kote.
The altar there, the paradise altar there.
Kote kote.
Hallelujah.
Pale
Jesus is coming.
Alafu madhabahu ya paradise kule. Hallelujah.
Paradise in Pennsylvania.
Madhabahu ya paradise kule Pennsylvania.
I bless you in the mighty name of Jesus.
Ninawabariki katika jina kule Yesu.
And many other altars all over the USA, the church in the USA, I hear you calling. The church in North Carolina, South Carolina.
Na madhabahu mengi menginayo kule Marekani.
I hear you on radio.
Nawasikia kabisa kule kwenye masafa ya radio kule North Carolina.
Hallelujah.
South Carolina. Hallelujah.
What a mighty, mighty Sunday service ahead of us tonight.
Ni ibada kuu kuu namna gani ya Jumapili hapa mbele.
I bless the church in Finland.
Ninalibariki kanisa kule Finland.
Hallelujah.
Hallelujah.
The church in Sweden.
Kanisa kule Sweden.
The Archbishop there, Bertil Cedar.
Askofu mkuu kule Bertil Cedar.
The church in the UK, I heard you today.
Kanisa kule Uingereza niliwasikia leo hii.
All the way from Scotland.
Kote kote kutoka kule Scotland.
London.
London.
And all the other cities and the other regions of the UK, I heard you on radio reporting that you're all tuned in, everybody's ready. The church in South Korea,
Incheon,
Boryeong,
Busan,
Seoul,
Daejeon,
all the cities we've been to,
miji yote ambayo tumekuepo,
bringing this announcement of the coming of the Messiah.
Tukileta,
I bless the church there.
Tukileta ujumbe huku usiana na kuja kwa Masia na libariki kanisa huko.
And I bless also the President Lee that hosted me there.
Na pia ninambariki Rais Lee ambaye alinikaribisha.
Hallelujah.
Huko. Hallelujah.
Even if now you have stepped aside, but we bless you in the mighty name of Jesus.
Hata kama sasa hivi umekakando kidogo, lakini tunakubariki katika jina kula Yesu.
Hallelujah.
Hallelujah.
The church all over Africa, I cannot forget you.
Kanisa kote kote Africa siwezi kuwasahau.
Sometimes they call it Mother Africa.
Wakati mwingine wanamuita Mama Africa.
Hallelujah.
Hallelujah.
The church in Rwanda.
Kanisa kule Rwanda.
Butare.
Butare.
The church in the DRC, the senior leadership of the church that joined us.
Kanisa kule DRC, uongozi mkuu wa kanisa ambao walijiunga nasi.
And all over the world. Na, Canada, Dr. Mpapale.
Na kote kote kule ulimwenguni kote, Canada, Daktari Mpapale.
I heard today
nilisikia leo hii
that the church in Mary is also ready.
Ya kwamba kanisa kule Mary pia iko tayari.
The church in the coast region.
Kanisa kule kwa maeneo ya pwani.
Your powerful bishops there like Emily Hadassah. Serious women of God in the land. Hallelujah.
Muna maskofu wa ngazi za juu kabisa, hodari kabisa kama vile Emily Hadassah. Kina mama wa nguvu kabisa kabisa.
Wanasukuma gurudumu la injili pale na moto sana.
Wanasukuma gurudumu la injili pale na moto sana.
Wakiongojea kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo Masia.
Wakiongojea kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo Masia, mfalme wa wafalme.
Bwana wa mabwana, King of Kings, Lord of Lords.
Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme.
And so blessed people, as we begin tonight.
Na kwa hivyo watu wabarikiwa tunapoanza usiku.
We have been handling a very, very critical conversation.
Tumekuwa tukiangazia mazungumzo yaliyo nyeti kabisa.
On the glorious coming of the Messiah.
Kuhusiana na kuja kwa utukufu kwa Masia.
The church in Moscow, I remember you very well. I have not forgotten you.
Kanisa kule
in the whole of Russia and Moscow.
Kanisa lote kule Urusi na Moscow.
And St. Petersburg.
Na St. Petersburg.
I know that we are translating it. It's being translated for you there in Russian.
Najua ya kwamba inatafsiriwa kule katika lugha ya Kirusi.
And I tell you in Russia, spasiba.
Nami ninawaambia katika Kirusi, spasiba.
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 Meaning thank you.
Kumaanisha ya kwamba
asante. So I know the whole of Russia is also tuned in, plus Moscow. There's a big translation going on there to the entire nation of Russia.
Hivyo basi ninajua ya kwamba Urusi wote wanasikiliza, hata kuna utafsiri mkubwa kabisa pale Moscow kwa ajili ya Urusi yote mzima.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let every nation be given a chance to enter.
Wacha kila taifa lipewe nafasi ya kuingia.
So we have been looking at a critical conversation.
Kwa hivyo tumekuwa tukiangazia mazungumzo yaliyo nyeti kabisa.
Regarding the announcement of the glorious coming of the Messiah.
Kuhusiana na tangazo la kuja kwa utukufu kwa Masia.
And this conversation that we've been examining and conducting a serious study.
Na katika mazungumzo haya ambayo tumekuwa tukiangazia na kufanya mazungumzo mafundisho nyeti kabisa.
Several critical things, so many critical items have come up.
Vipengee kadha wa kadha vilivyo nyeti kabisa vimechipuka.
Because we have endeavored to identify the rapture church, the church of Christ that enters eternity in heaven.
Kwa sababu tumejizatiti kabisa ili kulitambulisha kanisa la unyakuzi, kanisa la utakatifu ambalo linaingia katika ufalme wa Mungu mbinguni.
Identifying her according to the scriptures, the Bible, the word of God, the living word.
Tukimtambulisha kulingana na maandiko, Biblia, neno lilo hai.
And I know that we have a cripple that has walked in South Sudan. If we might handle this later, we don't have much time, but you can present that tremendous cripple, South Sudan. Look at that. Look at that. It's a wonder. This is nothing short of a big wonder. She's clapping. My own daughter, Nyanya Chek. Nyanya Chek, high five.
Nyanya Chek, high five.
And we can't wait when to meet her. And I made a decree right here that the cripples get up and walk. And I check in South Sudan. Got up and walked away. For 9 years, the doctor said the limb was still, but everything was possible. The muscles, the nerves, the brain, she's not able to coordinate, cannot balance, cannot get up. But at one decree from Nairobi, Kenya.
Power, look at
that.
Kuvu, tazama hiyo.
There is another clip, the legs, the legs, they're doing the legs. Hallelujah!
Hallelujah!
The power of South Sudan, revival! I even had them on radio today. I really love that clip when they're walking back. Very powerful pastors are coming from all over the country to see this clip in South Sudan. It's about walking. The legs. Very powerful moment in the church. And so blessed people. We have been looking at the identity of the Church of Christ that gets to enter the kingdom of glory.
Tumekuwa tukiangazia kitambulisho cha kanisa la Kristo ambalo linapata kuingia katika ufalme wa utukufu.
And it's a journey that began from Revelation chapter 3.
Na ni safari ambayo ilianzia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3.
Then we pursued an expedition.
Halafu tukaendelea kabisa katika safari.
And we entered the book of Romans.
Na tukaingia kwenye kitabu cha Warumi.
Romans chapter 8.
Kitabu cha Warumi sura ya 8.
When the Lord predetermined, preordained that his church, his true church, must bear the cross, must carry her cross.
Wakati ambapo Bwana alipanga mapema kabisa kabisa ya kwamba kanisa lake la kweli ni lazima libebe msalaba wake.
And then we saw,
halafu tukaona,
in John chapter 12,
kwenye kitabu cha Yohana sura ya
12, a tremendous conversation,
mazungumzo makuu ya ajabu,
but without suffering,
ya kwamba bila mateso,
without pain,
bila uchungu,
there is no glory,
hakuna utukufu,
no glorification,
hakuna kutukuzwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so,
na kwa hivyo,
we continue to take sections of that message.
Tuliendelea kuchukua sehemu sehemu za ujumbe huo.
And exposition it for you.
Na kuweza kuziangazia kwa ajili yenu.
And anchor it onto the conversation as at now.
Na kuzijenga kuzitia katika mazungumzo ya sasa hivi.
What God is saying right now to me about the glorious coming of the Messiah.
Kile ambacho Mungu ananiambia sasa hivi kuhusiana na kuja kwa utukufu kwa Masiha.
And I'm transmitting it to the body of Christ globally, as you can see.
Nami ninaipeana kwa mwili wa Kristo kote ulimwenguni kama vile mnaweza kuona.
And that's why tonight as we begin,
na ndio sababu usiku wa leo tunapoanza,
I want to begin with these two visions.
Ninataka kuanza na maono haya mawili.
The first one is July 29.
Ya kwanza ni tarehe 29 July.
The year 2009. All of you are probably familiar with it right now.
Mwaka 2009, yawezekana ninyi nyote sasa mnaijua sasa hivi.
When we were traveling to Venezuela for a major national revival there.
Wakati ambapo tulikuwa tunasafiri kuelekea Venezuela kwa ajili ya uvuvio mkubwa kabisa wa kitaifa huko.
Meetings organized in all stadiums.
Mikutano zilipangwa katika viwanja zote kuu.
In Maturin.
Kule Maturin.
El Tigre.
El Tigre.
Valencia.
Valencia.
Caracas.
Caracas.
And many, many cities.
Na miji mingineyo mingi kabisa.
Puerto Daz.
Puerto Daz.
San Felix.
San Felix.
It was a busy mission.
Ilikuwa misheni iliyo na shughuli nyingi kabisa.
From city to city.
Kutoka mji mmoja hadi mwingine.
Announcing the coming of the Messiah.
Tangaza kuja kwa Masiha.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so on that journey.
Hivyo basi katika safari hiyo.
Traveling to Venezuela.
Tukisafiri kuelekea Venezuela.
Then we stopped over in Johannesburg, South Africa.
Halafu tukasimamia pale Johannesburg, Afrika Kusini.
Oliver Tambo International.
Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo.
And then we did not have tariff for the hotel.
Halafu hatukuwa na fedha za hoteli.
But we found out that on the floor of the airport if you are allowed to use your bag as a pillow and just fall asleep there as you wait for your flight.
Lakini tukatambua ya kwamba tukagundua ya kwamba katika sakafu ya uwanja wa ndege unaruhusiwa tu
kutulia. So as I was lying there.
Hivyo basi wakati nilikuwa nimelala pale usingizi.
And fell asleep on the floor.
Na nikalala usingizi kwenye sakafu.
And you know the announcement in that airport is unbelievable. It's quite a lot of announcement. There's a lot of frequency of announcement. Be careful. Hold your bag. It will go now. If it has not yet gone, it must go now. Be careful with it.
Na unajua matangazo pale katika uwanja huo wa ndege ni waajabu kabisa. Wanatangaza kila wakati kabisa.
And so lying there and asleep and the suitcase as a pillow.
Hivyo basi nikiwa nime lala pale usingizi na nimetumia suitcase yangu begi langu kama pilo.
Then all of a sudden the Lord took me to mighty vision.
Halafu ghafla,
landmark vision.
Halafu ghafla binbu Bwana akanipeleka katika maono makuu kabisa.
And in that vision he brought me right inside heaven
nandani,
before his throne.
Na ndani ya maono hayo alinileta ndani ya mbingu mbele enzi yake.
And then I saw the Lamb of God.
Halafu nikamuona mwana kondoo wa Mungu.
And he broke the fourth seal.
Na akaivunja lakiri ya nne.
The fourth seal of the holy scroll of God Yahweh inside heaven.
Lakiri ya nne ya gombo takatifu la Mungu Yahweh ndani ya mbingu.
The seal that determines literally everything happening on the earth.
Lakiri,
the prophetic timeline on the earth, of God on the earth.
Lakiri ambayo inatambulisha kimsingi kila kitu ambacho kinatendeka sasa hivi katika ulimwengu, majira ya kiunabii ya Mungu duniani.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so in front of the throne inside heaven.
Hivyo basi mbele ya enzi ndani ya mbingu.
At that place.
Mahali pale.
The Lamb of God breaks the fourth seal.
Mwana kondoo wa Mungu anaivunja lakiri ya nne.
And when he breaks that fourth seal.
Na wakati anapoivunja hiyo lakiri ya nne.
Then the fourth living creature comes from the glory from where the Lord was seated.
Halafu yule kiumbe wa nne mwenye uhai anakuja kutoka kwenye utukufu kutoka mahali
ambapo. From the mountain like glory that covered the Lord there.
Kutoka katika utukufu kama mlima ambao ulimfunika Bwana pale.
The fourth living creature comes from there.
Kiumbe wa nne mwenye uhai anakuja toka pale.
And he has a conversation with me.
Na akafanya mazungumzo pamoja nami.
We cannot share it now.
Hatuwezi kuyashiriki sasa.
We have not shared it.
Hatujawahi kuishiriki.
Ever since then, these I hold in confidence for Yahweh. My friend,
Rafiki wangu,
Elohim, the mighty God of Israel.
Mungu mkuu wa Israeli.
And so now,
na kwa hivyo sasa,
after speaking with me, then he went back to the glory.
Baada ya kuzungumza pamoja nami, halafu akarudi tena kwenye utukufu.
Then he released the rider of the fourth horse of the apocalypse.
Halafu akamwachilia mpanda farasi wa farasi wanne wa nyakati za kiunabii.
And he came with maximum fire. He came with fire charged. High speed is charging.
Na alikuja na amori kabisa na moto kweli kweli alikuwa anakuja.
And I thought he was passing, so I lifted up my left prophetic hand before the throne of God and I stopped him.
Na nilifikiria ya kwamba anapita.
I stopped him.
Nilifikiria kwamba anapita. Hivyo basi nikainua mkono wangu wa kushoto wa kiunabii mbele za enzi ya Mungu nikamsimamisha.
Then he stopped.
Halafu akasimama.
And when he stopped.
Na wakati aliposimama.
Then I could see all his features plus the turban he ties on his head.
Hivyo basi niliweza kumuona kikamilifu kabisa kwa hata kuhusiana na kile kilemba alichofunga kwenye kichwa chake. Macho yake.
His teeth.
Meno yake.
Everything.
Kila kitu.
Then after that his horse normally goes down on his belly, lies down.
Kila wakati mfarasi wake huwa analala chini kwa tumbo.
When the Lord sends him to talk with me.
Wakati Bwana anapomtuma ili azungumze pamoja nami kuhusiana na huduma hii.
So I could give him a command of God.
Hivyo basi nilikwamba nimpatie amri ya Mungu.
So the horse went down.
Hivyo basi yule farasi alilala chini.
After the conversation got up and then he went all over the earth.
Baada ya mazungumzo akasimama halafu akaenda kote kote ulimwenguni.
So when I looked from heaven while still there.
Kwa hivyo nilipotazama toka mbinguni nikiwa bado huko.
I could see him running all over the earth.
Niliweza kumuona akikimbia kote kote duniani.
But he began with Egypt.
Lakini alianza na Misri.
And I could see also a church like this, a roof with a cross, a church that he first entered into.
Lakini,
and I see the pews.
Lakini pia niliweza kuona pala msalaba namna hii ambayo pia
the roof with a cross. I could see a church he entered into. From heaven I could see.
Kutoka mbinguni.
The Lord opened my eyes. I could see him running over the earth.
Kutoka mbinguni niliweza kuona akikimbia kote kote ulimwenguni na alianzia Misri. Na pia niliona akiingia kwenye kanisa ambalo
lilikuwa hapa. So he entered there and I see somebody is in there with a white shirt also.
Na pia aliingia hivyo hivyo naona
I see until now.
Ninaona hadi sasa hivi ya
kwamba. After that he went to Greece.
Baada hiyo akaenda Ugiriki.
And I saw him running all over the world.
Halafu nikamwona akikimbia kote kote ulimwenguni.
And I announced after that.
Na nikatangaza baada hiyo.
I announced that death is coming to the earth.
Nikatangaza baada hiyo ya kwamba kifo kinakuja duniani.
But what is critical tonight?
Lakini kile ambacho ni nyeti
kwa sisi. Where we want to anchor our conversation at on.
Mahali ambapo tunataka kutia nanga, kujenga mazungumzo yetu kwayo.
Is the fact that the second part, when I saw him running all over the earth,
nikaulia kwamba sehemu ya pili, nilipomuona
when I saw the rider of the pale horse of the apocalypse running all over the earth,
wakati nilipomuona mpanda farasi wa kijivujivu akikimbia katika kote,
while I was still in heaven standing before the throne of God,
nilipokuwa bado niko mbinguni nikisimama mbele enzi ya Mungu,
the second part of that vision is the one we are going to handle tonight.
Sehemu ya pili ya maono hayo ndio ambayo tunaenda kuangazia usiku
leo. Is where we are going to anchor this message tonight.
Hapo ndipo tunaenda kutia nanga kujenga ujumbe huu.
So you can tell.
Hivyo basi mnaweza kutambua
that this Sunday service tonight,
ya kwamba ibada hii ya Jumapili usiku wa leo,
is going to be anchored into the kingdom of glory.
Inaenda kutiwa nanga
at the throne of God Yahweh.
Katika enzi ya Mungu Yahweh.
It's going to be anchored inside heaven.
Inaenda kutiwa nanga ndani ya mbingu.
What an ultimate anchor.
Ni kutiwa nanga kukuna mnagani.
In other words, any moment from now we are all going to be focused up and up and up.
Kwa maneno mengine,
and for the hour in the church, this is the moment.
Kwa maneno mengine, wakati wowote kuanzia sasa hivi tunaenda kutiwa nanga juu na juu na juu kabisa na katika
saa iliyokanisha. To focus our eyes into the kingdom of glory.
Ili kwamba kutazamia kulenga macho yetu katika ufalme wa utukufu.
What a beautiful countenance for the church at this hour.
Ni taswira ya kupendeza namna gani kwa kanisa katika wasaa huu.
And so now.
Na kwa hivyo sasa.
While there.
Tukiwa pale.
Then at that time,
hivyo basi kwa
wakati
huo,
I see the second part of that vision.
Ya maono hayo.
I now see for the first time
sasa ninaona kwa mara ya kwanza
the church of Christ,
kanisa la Kristo.
When she has entered heaven, the first time I finally saw the church inside the kingdom of glory.
Wakati ambapo ameingia ndani ya mbingu kwa mara ya kwanza sasa naliona kanisa ndani ya ufalme wa utukufu.
It was astounding.
Ilikuwa ya kushangaza.
It was shocking.
Ilikuwa ya ajabu.
It was awesome.
Ilikuwa ya kupendeza.
Perplexing.
Ilikuwa ya kushtua.
Puzzling.
Ilikuwa ya kupiga
kichwa. A wonder.
Ajabu kubwa.
Bamboozling.
Ya kupiga
kichwa. It was such a situation to finally see the church has finally made it.
Ilikuwa ajabu kabisa hatimaye kuona ya kwamba hatimaye kanisa limefaulu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so this second part is the one we are going to use tonight to anchor you on, that you may be heavenly focused.
Hivyo basi sehemu hii ya pili ndio ambayo tunaenda kutumia usiku wa leo ili kwamba tukapate kutia nanga, ili kwamba kuweza.
The Lord Yahweh,
Bwana Yahweh,
he has spoken with me severally.
Amenena pamoja nami mara nyingi kabisa.
On this mission.
Kuhusiana na tume hii.
About the rapture of the church.
Kuhusiana na unyakuzi wa kanisa.
The church being taken up.
Kanisa likichukuliwa juu.
The church entering glory.
Kanisa likiingia utukufu.
But I had never seen the church inside heaven.
Lakini kamwe sikuwa nimeona kanisa likiwa ndani ya mbingu.
I have seen also at the entrance to heaven.
Nimemuona pia katika ingilio la kuingia mbinguni.
But I had never seen when she's now inside the kingdom of glory.
Lakini sikuwa nimewahi kumuona akiwa ndani ya ufalme wa utukufu.
So standing there before the throne of Yahweh.
Hivyo basi umesimama pale mbele ya enzi ya Yahweh.
Then finally I saw the church has entered. The rapture has happened.
Hivyo basi nikaona hatimaye unyakuzi umetendeka, kanisa limeingia.
And remember,
nakumbuka,
I told you that the rider of the pale horse, he brings disease. He brings pestilences.
Niliwaambia kwamba mpanda farasi wa kijivujivu analeta magonjwa, analeta
maradhi. The death you see all over the world, mortuaries are everywhere.
Analeta kifo, vifo ambavyo mnaona kote kote ulimwenguni, vyumba vya kuhifadhi maiti kote kote.
The coronavirus.
Virusi vya corona.
And yet,
na ilhali,
you can see that the Lord is linking the two visions. The coming of the pestilences, the diseases, the epidemics, the pandemics, and the entry of the church. So you simply need to connect the dots.
Hivyo basi mnaweza kuona ya kwamba Bwana anaunganisha hayo maono mawili, ya kwamba kuja kwa maradhi, magonjwa, tauni na kila aina ya mapigo,
janga kama la corona.
Janga kama vile la corona.
The pandemics, the plagues.
Janga kama vile la corona, magonjwa.
Bigger than where in Egypt.
Iliyo kubwa kabisa kuliko jinsi ilivyokuwa
kule Misri. Because this is now global.
Kwa sababu sasa hii ni ya
ulimwengu. But you can see that the two visions are part of one.
Lakini mnaweza kuona ya kwamba hizo maono mbili ni sehemu.
So you don't need to be an aerospace scientist or a genius to understand that these two events, time-wise, they are linked. They are related. They are close.
Basi,
you don't need to be a neurosurgeon to understand that.
Hivyo basi huhitaji kuwa mwanasayansi wa masuala ya ndege na anga ili kwamba kupata kuelewa ya kwamba
maono hili yanaambatana. All you need is to open up your heart and your spiritual eyes, and you'll see that God is speaking about the release of diseases and pandemics and the entry of the church when she's finally inside.
Kila ambayo unahitaji kufanya tu ni ya kwamba ufungue macho yako ya kiroho na moyo wako wa kiroho ili kwamba upate kuona ya kwamba Bwana anaunganisha haya magonjwa na maradhi na tauni na kila kitu kusipa moja na kuja kwa Yesu.
Finally,
hivyo basi hatimaye
I see the church inside heaven.
Ninaliona kanisa ndani ya mbingu.
And when I see, what do I see to report to you?
Na wakati ninapoona je ninaona nini ili kwamba
nipate. Remember, he puts me there as a witness that I may come back and report to you.
Kumbuka kwamba ananiweka pale ili kwamba kuwa kama shahidi ili niwe pale na
nirudi. It's not for my personal consumption.
Sio kwa ajili yangu mwenyewe.
And so when I look at the church, she is standing, they were standing before the throne of God.
Hivyo basi wakati nilipoangalia kanisa walikuwa wamesimama mbele ya enzi ya Mungu.
And as they stood there,
na waliposimama pale,
what amazed me,
kile kilichonishangaza,
is that they wore glorious, radiant garments.
Ni ya kwamba walivaa mavazi ya utukufu yanayometameta sana.
And the garments were radiating with glory of God. The glory of Yahweh.
Na mavazi hayo yalikuwa yanametameta kabisa na utukufu wa Mungu.
And they were there.
Na walikuwa pale.
And they were worshiping Yahweh in unison.
Na walikuwa,
in other words, together in one unity.
Na walikuwa wanamwabudu
in the unity of faith,
moja,
in togetherness. There is no confusion anymore. Perfect worship now. Worship has been finally restored.
Kwa maneno mengine, katika umoja wa imani, hakuna kuchanganyikiwa kabisa kokote pale.
And we are number one globally, as I say, these mighty words. How God brought me inside his throne in heaven. What a mighty time.
Na tuko nambari moja kote kote ulimwenguni ninaposema mazungumzo haya makuu kabisa jinsi ambavyo Bwana
about the entry of the church.
Kuhusiana na kuingia kwa kanisa.
How can somebody just appear and say, finally God has taken me to the throne, I have seen the entry of the church?
Je, mtu awezaje kuja tu na kusema ya kwamba hatimaye Mungu amenipeleka enzini
na nimeona kuingia kwa kanisa.
Hiyo yazungumzia kuhusiana na wakati.
And so when I looked at the church standing before the throne of Yahweh.
Hivyo basi wakati ambapo nilitazama kanisa nikiwa nimesimama mbele ya enzi ya Yahweh.
And there all over around the throne I saw them worshiping in the most perfect worship ever since creation.
Na walikuwa wanaabudu, walikuwa wamezunguka katika enzi ya Mungu kikamilifu kabisa, na niliona wakiabudu kabisa katika ibada kamilifu kabisa.
And they were going together with their glorious garments. All together, look, like this together.
Na walikuwa wanaenda pamoja kwa pamoja.
It was the sweetest melodies I've ever heard.
Ilikuwa nyimbo
the worship of heaven. And then on this side also.
Walikuwa wanaenda kwa pamoja kabisa alafu upande huu pia.
It reminds me of one time way back in 2004.
Wakati mmoja kule mwaka 2004.
When the Lord God Almighty, I was asleep.
Wakati Bwana Mungu Mkuu Mwenyezi nilikuwa nimelala.
And by voice he said.
Halafu kwa sauti akasema.
Look.
Tazama.
I want you to listen to the worship in heaven.
Ninataka usikilize ibada ya mbinguni.
And he made me to listen to worship going on in heaven. The sweetest worship ever. I have no words to describe.
Na akanisababisha nisikilize ibada ya mbinguni ambayo ni tamu tamu sana.
The most beautiful worship ever.
Ibada
ever thinkable.
Tamu kabisa kabisa.
Ever imaginable.
Ambayo unaweza kuifahamu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so that is the kind of worship that now the church was engaged in before the throne of Yahweh.
Hivyo basi hii ndio aina ya ibada ambayo sasa kanisa ilikuwa inahusika kwayo mbele ya enzi ya Yahweh.
And they were worshiping.
Na walikuwa wanaabudu.
And going together.
Na wakienda kwa pamoja.
But on every occasion.
Lakini katika kila tukio.
When they turned, they made a turn like this, their garments began to radiate and flash glory.
Lakini,
glory like camera flashes from camera, thousands of cameras on one body.
Lakini kila wakati walipogeuka tu namna hii, kila wakati mavazi yao yalikuwa yanaangaza kabisa utukufu kama miale kama 1000 ya kamera.
So they were radiating glory.
Hivyo basi walikuwa wanaangaza kabisa
utukufu. And that is where our message is tonight.
Na hapo ndipo ujumbe wetu upo usiku.
The garment that the church ought to wear at this critical hour.
Vazi ambalo kanisa linapaswa kuvaa katika saa hii ya
kweli. We critical.
Saa iliyonyeti kabisa.
At this hour.
Katika saa hii.
En esta hora muy muy importante en español. In such a very most important and significant hour in the life of the church.
Katika saa hii iliyonyeti na ya muhimu kabisa katika maisha ya kanisa.
Keroba, what kind of garment ought the church be wearing now?
Je, ni aina gani ya vazi ambalo kanisa linapaswa kuwa limevalia sasa hivi?
And I know that is a main theme when I come to you with the main topic, a main message. message on the rapture. But this garment here, and they are worshipping. And they are worshipping. And the fact that now finally they are worshipping inside the kingdom of glory. Finally they are worshipping inside the kingdom of God. They have finally entered. They are successful. They have made it. So that's why I want us to anchor this. And I want to share the second vision. Then we'll use the dichotomy of the two to underscore to you a most important message tonight. And in this second vision, the Lord showed me, I was asleep, then he brought me to a vision. And in that vision, he showed me this tremendous statue. A huge statue. The one that was in Babylon. The one Nebuchadnezzar saw. The one the Lord engaged Daniel on. And so, when he showed me this statue, then while I was still there, amazed at the enormity of the statue. His feet alone, I don't know, there is somewhere here. His feet alone. If you look at his feet, they reach, I think they were somewhere here. His feet alone. And so while I'm there in the shock and the wonder, amazed at this unbelievable statue, then all of a sudden, coming from this direction, from my left, but at an angle, at a tangent, at an angle like this, a rock which is of this design, very good, the screen picks it very well, the camera, of this shape, a rock of this shape. The middle part is fatter, is bigger, and the edges are sharp like that. Sehemu ya katikati ni nono halafu hizi upande zake ni ina makali namna hiyo. That rock came from heaven. Hiyo jiwe lilikuja toka mbinguni. At an angle like this. Katika mahali while I'm still standing wakati bado nimesimama pale. And I could see the rock. The Lord opened my eyes. He showed me the rock coming across the sky. Na niliweza kuona jiwe hilo. Bwana alinifungua macho yangu nikaweza kuona hilo jiwe likija katika anga. And it smashed the feet of this statue, like that. It became dust like ash. The entire statue disintegrated like it was ground and polvo in Espanol.
Sanamu yote yote zima kabisa kamilifu ikavunjwa vunjwa kabisa ikawa kama mavumbi.
Kama jivu.
Kama jivu.
Like polvo, like dust.
Kama jivu kama mavumbi.
And then what the Lord did?
Halafu kila ambacho Bwana alifanya.
He made sure.
Alihakikisha.
That when it has been smashed into dust.
Ya kwamba wakati ambapo imegongwa kabisa na kusiagwa kama
vumbi. The dust comes and sweep over me so I may feel the dust and know it has been finished.
Hivyo basi dust.
So the Lord brought the dust and then over my face like this, over me, over my body like that. And then I could feel the dust. And then the rock became a very huge mountain that filled the entire earth, covered the whole earth. Then I woke up. So these are the two visions I want to put together to lead this conversation tonight, this beautiful conversation on the coming of the Messiah. And so, blessed people, step by step, I want us first to go to scripture, our reference scripture, that we may look at where we were on Friday, on Wednesday, and the other Sunday, to find out where were we, identifying the bride. this endeavor to identify the true church of Christ that will enter eternity. The Bible defines her.
Biblia inamtambulisha.
So it's all given unto you. So please stand with me right away at the book of Romans. The book of Romans, blessed people.
Kitabu cha Warumi, watu wabarikiwa.
Romans, blessed people.
Warumi, watu wabarikiwa.
And that will be chapter 8 of Romans.
Na hiyo itakuwa sura ya 8 kitabu cha Warumi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So Romans chapter 8.
Kitabu cha Warumi sura ya 8.
We can read a bit.
Tunaweza kusoma kidogo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Romans chapter 8, blessed people.
Kitabu cha Warumi sura ya 8, watu wabarikiwa.
Turn with me there.
Geuka pamoja nami pale.
Once you're there, then we get started.
Mara tu umefika pale, basi tunaweza kuanza.
If you read 17, it's so beautiful.
Ukisoma 17 ni ya kupendeza sana.
And it says,
na anasema,
now if we are children,
hivyo ikiwa sisi ni watoto,
then we are heirs.
Basi tu warithi.
Heirs of God.
Warithi wa Mungu.
And co-heirs with Christ.
Warithio pamoja na Kristo.
And if indeed we share in his suffering.
Naam, kama kwa kweli tunashiriki katika mateso yake.
The other version says, provided we share in his suffering.
Zile tafsiri zingine zinasema kwamba mradi tu tushiriki kwenye mateso yake.
And that's why I told you.
Na ndio sababu niliwaambia.
That the Lord defines his true church.
Ya kwamba Bwana anatambulisha kanisa lake la kweli.
Using the very cross he brought to the earth.
Akiutumia msalaba ule aliyouleta duniani.
The very cross he went through.
Msalaba ule aliyopitia.
Is the very cross he uses to define his church.
Ndio msalaba ule anautumia ili kulitambulisha kanisa lake.
And here is talking about picking up thy cross and going.
Na hapa anazungumza kuhusu msalaba wako mwenyewe na kwenda.
Picking up thy cross and crucifying the flesh.
Kujikana mwenyewe na kuchukua msalaba wako mwenyewe na kusulubisha mwili.
And so he's saying.
Na kwa hivyo anasema.
Again, now if we are children,
kama ikiwa sisi ni watoto,
then we are heirs.
Basi tu warithi.
Heirs of God.
Warithi wa Mungu.
And co-heirs with Christ.
Warithio pamoja na Kristo.
If indeed we share in his suffering,
nam,
provided we share in his suffering,
nam mradi tu tukishiriki katika mateso yake,
in order that we may also share in his glory on that day.
Ili kwamba tupate pia kushiriki katika utukufu wake katika siku hiyo.
And then now verse 18 down.
Halafu sasa mstari wa 18 kwenda chini.
It's so key.
Ni nyeti kabisa.
Then he says,
halafu anasema,
I consider that our present suffering are not worth to be compared. Again, are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
Na hesabu mateso yetu ya wakati huu kuwa si kitu kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu.
Verse 19.
Mstari wa 19.
For the creation awaits in eager expectation.
Kwa maana uumbaji unangojea katika shauku kubwa kabisa.
For the children of God.
Kwa ajili ya watoto wa Mungu.
To be revealed.
Kudhihirishwa.
The other version said for the sons of God.
Zile tafsiri zingine zinasema kwamba kwa ajili ya wana wa Mungu.
For the revelation of the sons of God.
Kwa ajili ya kufunuliwa kwa wana wa Mungu.
For the creation was subjected to frustration, futility.
Kwa maana uumbaji uliwekwa chini ya ubatili.
But not by his own choice.
Lakini sio kwa chaguo lake.
But by the will of the one who subjected it.
Bali kwa mapenzi yake yeye aliyevitisha chini yake.
In hope. He says in hope.
Katika tumaini.
Hallelujah.
Hallelujah.
So that becomes a very important window. In hope that. In hope. That is where now the Messiah comes in to restore.
Hivyo basi hilo lafanyika dirisha la muhimu kabisa kabisa. Kwa sababu hapo ndipo Masia anakuja katika
tumaini.
Mstari wa 21.
That the creation itself, in hope, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay.
Katika tumaini ya kwamba uumbaji wote utawekwa huru kutoka katika uozo.
And brought into the freedom and the glory of the sons of God.
Na kuletwa katika uhuru wa utukufu wa wana wa Mungu.
Into the freedom and the glory of the sons of God.
Katika uhuru na utukufu wa wana wa Mungu.
Into the freedom and the glory of the children of God.
Katika uhuru na utukufu wa watoto wa Mungu.
We know that the whole creation has been groaning as in pains of labor, childbirth, right up to the present time.
Kwa maana tujue ya kuwa uumbaji wote umekuwa ukilia kwa uchungu kama utungu wa mwanamke wakati wa kuzaa.
Not only so, but ourselves, we ourselves who have the first fruit of the Spirit, we groan inwards as we wait eagerly for the adoption to sonship and redemption of our bodies into glorious bodies.
Wala si uumbaji tu peke yao, bali hata sisi, ambao ndio matunda ya kwanza ya roho. Kwa ndani tunalia kwa uchungu, tukisubiri kwa shauku kufanywa wana wa Mungu, ukombozi wa mili yetu.
Hallelujah.
Hallelujah.
That you may get glorious bodies on that day.
Ili kwamba mpate mili ya utukufu katika siku hiyo.
Verse 24.
Mstari wa 24.
For in this hope we were saved.
Kwa maana tuliokolewa kwa tumaini hili.
But hope that is seen is no hope at all.
Lakini tumaini la kitu kisichoonekana hiyo si
tumaini
tena.
Who hopes for what they have already have? They already have.
Je, ni mtu mgani anayetumainia kupata kitu ambacho tayari anacho?
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
Lakini tunapotumainia kupata kitu ambacho hatuna basi tuongojea kwa uvumilivu.
So this is very powerful.
Kwa hivyo hii ni nguvu kabisa.
We have been looking at different aspects of this very important scripture.
Tumekuwa tukiangazia vipengele tofauti tofauti ya andiko hili la muhimu kabisa.
In order to anchor you and reveal to you the instruction of God in the announcement of the visions of the coming of the Messiah.
Ili kwamba kupata kuwatia nanga na kuwajenga na kufunua kwenu kuhusiana na maono ya Mungu kuhusiana na kuja kwa utukufu kwa Masia.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so now.
Na kwa hivyo sasa.
He's saying.
Anasema.
That creation.
Ya kwamba
that first of all, his church must carry her cross.
Ya kwamba kwanza kabisa kanisa lake lazima abebe msalaba wake mwenyewe.
That is what we have seen.
Hicho ndicho tumeona.
She must deny herself.
Ni lazima ajikane mwenyewe.
And crucify the self-will.
Na kusulubisha ubinafsi.
That thy will be done on the earth. Yeah. That the will of God may now be done in the church.
Ya kwamba mapenzi yako ya dunia yatendeke duniani, ya kwamba mapenzi ya Mungu sasa yatendeke kanisani.
The will of God.
Mapenzi ya Mungu.
Be done in the life of the Christian believer.
Yatendeke katika maisha ya Kristo wa umini.
Where now they have crucified in the inner cross.
Mahali
their inner cross has crucified the personal will.
Mahali
my
Mungu.
Will. My will has been crucified. Now the will of God takes reignship. Dominion over you.
Mahali ambapo sasa ule msalaba wa ndani umesulubisha kabisa ule ubinafsi, mapenzi ya kibinafsi na sasa mapenzi ya Mungu yamechukua usukani ndani mwako.
That is what we have been saying.
Hicho ndicho tumekuwa tukisema.
That the Lord uses the cross to identify his true church.
Ya kwamba Bwana anautumia msalaba ili kulitambulisha kanisa lake la kweli.
And we found out.
Na tulikagundua ya kwamba
that the Lord is saying the present day church that has rejected the cross. Oh, how sad. Woe unto her.
Ya kwamba Bwana anasema kwamba kanisa.
How sad.
Ya kwamba Bwana anasema kwamba kanisa la sasa hivi ambalo wamekataa msalaba. Oh, ni huzuni na
mnukano.
Ole wao.
And he say.
Na anasema.
That they are headed to hell.
Ya kwamba,
unless they come back from the gospel of prosperity and come back to the gospel of the cross of Jesus.
Ya kwamba wanaelekea jehanamu ijapokuwa tu warudi katika injili ya Yesu, watokane kabisa kwa injili ya
kanisa. The gospel of the cross, I said.
Well, ili kwamba warudi kwa injili ya msalaba.
The gospel of the blood of Jesus.
Kwa injili ya damu ya Yesu.
That every promise that was given the church is located, deposited at the cross and in the blood.
Ya kwamba kila ahadi ambayo ilipeanwa kwa kanisa imewekwa kwa msalaba na kwa damu.
In other words, inside repentance and holiness.
Kwa maneno mengine ndani ya toba na utakatifu.
Repentance and the turning away from sin.
Toba na kugeuka kutoka kwa dhambi.
And so we saw that God is identifying his church in that way, using the cross. Have you crucified yourself? Have you crucified your flesh? Spiritual crucifixion.
Ya kwamba Mungu analitambulisha kanisa lake katika namna hiyo kutumia msalaba. Hivyo basi je, umeusulubisha msalaba wako? Umeusulubisha wewe mwenyewe?
And we know that the cross, the crucifixion, comes with suffering. That's the suffering he's talking about. With some pain.
Na tunajua ya kwamba msalaba, kusulubisha kwa mwili inakuja na mateso na uchungu fulani.
And that's why he's saying the pain of rejection like the Messiah was rejected.
Na ndio sababu anasema ya kwamba uchungu wa kukataliwa kama vile Masihi
alikataliwa. We must be able to embrace rejection as a church.
Ni lazima tuweze kukumbatia kukataliwa kama kanisa.
What is there in you in the righteous and holy walk that this world, sinful world, may like? Nothing.
ni nini ambacho kiko ndani yako katika mtembeo wa uhaki na utakatifu ulionao ambao ulimwengu huu wa dhambi unaweza kutamani hakuna.
And so we saw that definition, rejection, blackmail, abuse, all the things Jesus went through.
Hivyo basi tuliona kutambulisho huko, madhihaka, masimango, kutusiwa, kila kitu ambacho Yesu
alipitia. You might even be rejected by your own wife, your own husband, your own daughters, whoever, family might reject family.
Hata unaweza kukataliwa na mume wako mwenyewe, mke wako, watoto wako wenyewe, familia inaweza kukataa familia.
And then we saw,
halafu tukaona,
the second part of that conversation,
sehemu ya pili ya mazungumzo hayo,
that the Lord is laying a challenge before the nations,
ya kwamba Bwana anaweka changamoto mbele ya mataifa,
a challenge before the church of Christ,
changamoto mbele ya kanisa la Kristo.
And he says,
naye anasema,
that creation await eagerly,
ya kwamba uumbaji unangojea kwa shauku,
that the inanimate creation, the irrational creation,
ya kwamba uumbaji usio na fahamu, uumbaji usio na
fikra, the illogical creation,
uumbaji usio na fikra,
like mountains,
kama vile milima,
rivers,
mito,
rocks,
miamba,
they are waiting, lakes, oceans, the animals out there, they are waiting in groaning, like I have just read, they are waiting in eagerness, in eagerly expectation, in eagerly anticipation, with groaning and pain like that of a bad pain.
Na uchungu kama ule utungu wa kuzaa mwana.
And they are waiting for the day when the Messiah comes to take the glorious church.
Na zinangojea siku ambapo Masia atakuja ili kulichukua kanisa la
Mungu. And I say it is quite ironical.
Na nilisema ya kwamba ni kinaya kabisa.
That creation, the inanimate creation,
ya kwamba umbaji usio,
they seem to be very much aware of the greater significance of the day of the rapture of the church than the church is.
Zinaonekana kuwa zinajua kabisa kuhusiana na umuhimu mkuu kabisa kuhusiana na siku ya unyakuzi kuliko kanisa lilivyo.
And I asked the church,
nami nikauliza kanisa,
have you also waited in eager anticipation, eagerly expecting?
Je, ninyi pia mmengojea katika matarajio makuu, katika kungoja kwa shauku na hiari,
in tremendous groaning and pain,
as
in, oh, it will happen. So much pain, waiting for that day to appear and then you are relieved.
Katika kungojea kwa uchungu kabisa na maumivu kabisa kabisa ya kwamba itatendeka, halafu ukingojea kwa shauku sana siku hiyo upate kupumzishwa.
Have you also waited in that eager expectation?